99 bice bitatu City Radio ishuti ya bose.
Reka tunyarukire ku nkuru yanditse ku gihe.com ivuga ko urufunguzo rw'itariki ya 27 Kamena ari ya 13 Gicurasi kuri genocide yakorewe abatutsi mu Bisesero. Hari ku itariki ya 27 Kamena 1994 mu Bisesero mu burengerazuba bw'u Rwanda ngo urukurikirane rw'imodoka z'igikorwa cy'ubutabazi cyiswe zone turikwaze kigaragazaga mu maso y'amajana y'interahamwe z'abajenosideri zicaga zaje rero zigaragaza nk'abaje gutabara abaturage b'abatutsi bicwaga. Icyo gihe ababarirwa hafi mu 2000 bari bihishe nyuma y'ukwezi n'igice ku tariki ya 13 Gicurasi bapfushije bene wabo babarirwa ku 50,000. Wari ukuriye icyo gikorwa cy'ubutabazi bise Turikwaze araza harabwira ko atabashije kubatabara ko azaba yagiye mu minsi itatu. Ni muri iyo minsi itatu icya kabiri cy'abari barokotse ubwicanyi bwe ku itariki ya 13 Gicurasi bahise batsembwa. Babiyeretse bazanye interahamwe nkuru yari ikuriye izindi iza isa niberekaho abo batutsi bari bihishe. Nyuma nibwo interahamwe zaje kubatsemba aho abasirikare b'Abafaransa bamaze kwigendera. Mbere gato abo batutsi bari babimenyesheje abo basirikare b'Abafaransa ko uwo muntu waje abereka inzira ari mu interahamwe zari ziyoboye izindi muri iyo ntara. Abafaransa birengagije ko kumurekura hanyuma y'uko abonye aho babatutsi bari bihishe agiye kubwira abo bakoranaga ko abatutsi bagihari ku bwinshi akerekana aho bihishe akanabamenyesha ko mu minsi itatu abo bafaransa bazaba batagihari nk'uko bari bamaze kubyivugira nabo bakaza kuharangiza kandi hari ibisubizo iyo abo bafaransa bashaka kubafasha bari kubika uwo muyobozi w'interahamwe mu minsi itatu bakabaherekeza bakabageza igishyita hari isaha ugenda n'amaguru kubera ko ijoro ryari ryaguye kandi interahamwe zari zatashye kuko bwari bwije bashoboraga no kubaherekeza bakabageza ku kibuye aho bari kugera nka saa tatu z'ijoro bakahabasiga n'abasirikare bake b'Abafaransa mu gihe bagitegereje kohererezwa ubufasha. Rero iyo babishaka ibisubizo byari byinshi. Nuko inshuro ya kabiri ya genocide ya Bisesero yabashije kubaho nk'uko byagenziye ku 50,000 by'abatutsi mu kwezi n'igice kwari gushize hahandi bagenzi babo biciwe. Ya nterahamwe nkuru imaze kumenyesha abo bafatanyaga kwica bitabaje nanone nko ku itariki ya 13 Gicurasi uyu wari umutwe w'abajenosideri witwaraga gisirikare watojwe n'abasirikare b'Abafaransa bari baraje mu bikorwa byiswe no kwa mu 1992 no mu 1993 zo muzindi ntara za Gisenyi na Cyangugu. Nkuko byagenze mu kwezi n'igice kwari gushize za bisi zuzuye abicanyi b'interahamwe za sesikaye mu Bisesero. Nkuko byagenze ku itariki ya 13 Gicurasi abatutsi bari bihishe babonye imipanga mishya ityaye mu mpande zombi iza irabagirana mu biganza by'interahamwe zibuka neza ko zayihawe n'abasirikare b'Abafaransa bari mu cyiswe operation Turikwaze bakayikura mu modoka yabo mu bwoko bwa jeep yari ihagaze kwa Koloneli Simba Icyangugu. Aho niho igereranya rihagarariye. Mu mpera za Kamena abatutsi bari basigaye ibihumbi bibiri. Mu gitondo cyo ku itariki ya 13 Gicurasi bari ibihumbi 50,000. Mu mpera za Kamena bananiwe baratsembwa nta kindi bari basigaranye ntibabashaga no kwihisha. Mbere ya 13 Gicurasi imbaraga ubuhanga bari bafite byatumaga interahamwe zitinya abo bagore n'abagabo n'abana bari bambaye ubushwambagara nta ntwaro. Niba wibaza impamvu abo batutsi batabashije guhangana n'ubwicanyi ndengakamere bwo ku itariki ya 13 Gicurasi, dore igisubizo. Imbere ushize bw'amanga interahamwe zababonanye abajenosideri batinyiriraga ubuzima bwabo ngo batahagwa bahagombaga igisubizo cyihariye ngo barimbure abari itsinda rya nyuma ryari risigaye ritararimburwa rihanganye n'abajenosideri. Hitabazwa ingabo z'Abafaransa ngo zifashe interahamwe zari zaturutse imihanda yose ngo bakore ubwo bwicanyi. Igikorwa cyaraboroheye abaturage b'Abahutu b'interahamwe bazengurutse imisozi abatutsi bari bihisheho. Abasirikare b'Abafaransa barashisha ibibunda bya ruturo mu ntangiriro bakomeza barashisha n'izindi zirasa urufaya bose abasirikare b'Abafaransa n'Abanyarwanda. Hanyuma interahamwe zikaza guhorahoza abacitse amasasu cyangwa abatihishe bicwaga nayo. Si abatutsi bose babonye aba basirikare b'Abafaransa ubwo bitabiraga icyo gitero cy'ubwicanyi bw'indengakamere ku itariki ya 13 Gicurasi 1994 kuko abasirikare b'Abafaransa babarirwaga mu mirongo yo hagati y'ikivunge cy'ibihumbi by'interahamwe z'Abanyarwanda. Abatutsi bake nibo babonye ku itariki ya 12 Gicurasi ubwo abo basirikare bahaje bagatero gitero ku itariki ya 13 Gicurasi. Abandi bababona iyo minsi yombi hari n'abatarabashije kubabona bitewe n'aho babaga bihishe. None tugaruje ku itariki ya 27 Kamena kuki bamwe mu batutsi babonye abazungu ku ya 13 Gicurasi bizeye abasirikare b'Abafaransa bagasohoka mu bwihisho. Gisubizo cyatanzwe na Simeo Karamagaho wari wungirije waruyoboye abirwanagaho mu bisesero. Karamagaho yabonye ku itariki ya 12 Gicurasi ubwo biyegeranyaga n'intera hamwe. Bamubajije impamvu yihishuye ku itariki ya 27 Kamena akishyira abasirikare b'Abafaransa kandi yari yaraye abonye aba bazungu babicanye bihuza n'intera hamwe z'abajenosideri b'Abanyarwanda iruhuha. Karamagaho yabasubije avuga ati hariya baraduhamagaraga, ibaze umuntu umaze igihe kirekire ahigwa yicwa hanyuma ukumva umuntu akubwira ati ngwino ngukize ntiwashidikanya. Aya makuru yatanzwe na Simeo Karamaga agaragara ku rubuga www.bisesero.net. Nicyo abarokotse bandi batubwiye cyatumye bihishura ku itariki ya 27 Kamena bari barokotse ku itariki ya 13 Gicurasi. Bibwiraga ko ntacyo bagifite batakiza kindi. Kandi rero tunibaze se abo bazungu b'Abafaransa ntibari baje bavuga ko baje mu bikorwa by'ubutabazi. Kuki abo batutsi bagombaga kwibaza niba aba bafitanye isano n'ababicaga ku itariki ya 13 Gicurasi? Noneho twibaze ku itariki ya 27 Kamena 1994 yari amahirwe yarahawe icyari misiyo y'ubutabazi ya Turquoise ko yasanzwe no gutabara abaturage bibugarijwe no kwicwa. Kuki batashatse kubyereka abanyamakuru bari kumwe nabo mu modoka z'ubutumwa bagendagamo? Kandi yari amahirwe batari bizeye kubona ukundi. Abaturage b'abatutsi basohoka impande zose mu myobo bari bishemo bahigwa bukware batakambira abo basirikare b'Abafaransa bitwa ko baje mu bikorwa by'ubutabazi. Kandi ibyo byose byabereye imbere y'abanyamakuru yari nk'impano ku butumwa bwa Turquoise. Kuki rero batakoresheje ayo mahirwe ngo byandikwe mu binyamakuru byose? Karamagaho yitabye Imana muri Werurwe uyu mwaka 2020 ari mu bantu badasanzwe bagize ubutwari bwo guhangana n'abicanyi. Byabaye ngombwa ko bahamagarizwa ingabo ziturutse ahandi zikaza zitwaje intwaro za rutare ngo batsembe abagabo n'abagore nkawe. Turage bari bambaye ubucocero bwitwaje inkoni n'amabuye. Kandi nitugaceceke ko kuba abatutsi ariyo mpamvu rukumbi yatumye abatutsi mu bisesero batsembwa ku itariki ya 13 Gicurasi byaba ari ukubambura icyubahiro bakwiye. Niyo mpamvu dukwiye kumva abatangabuhamya bose tutitaye ku bishoboka hari bamwe muri bo ku mpamvu zo kwihisha batabonye abasirikare b'Abafaransa ku itariki ya 13 Gicurasi. Abakurikiye amakuru mu Rwanda kuri televiziyo bumvishe abacitse ku icumu bo mu bisesero batanga ubuhamya ko hari abazungu bagize uruhare mu bwicanyi ndengakamere bwabereye mu bisesero. Ntibibuza ko abacitse ku icumu baho babangamirwa n'uko bitazwi mu gihugu. Iyi nyandiko ni ya Serge Farineri, umwanditsi w'igitabo Rwanda le 13e 1924 Rwanda tariki ya 13 Gicurasi 1994 kugicanye bw'Abafaransa. Akagira n'ikindi gitabo cyitwa L'Esprit Frappé bivuga ngo umwuka ukubita, yagisohoye mu 2012. Bisesero Rogeto de Varosovie Rwanda, bisesero bwisho bwa Varosovie y'u Rwanda. N'ubushakashatsi yakoze ku ruhare rw'abasirikare b'Abafaransa mu bwicanyi ndengakamere bwa genocide bwo ku itariki ya 13 Gicurasi 1994 mu bisesero wabusanga ku rubuga www.bisesero.net. hari n'ikindi cyahinduwe mu cyongereza ku rubuga www.bisesero.net. ubu bushakashatsi bwakomejwe na Bruno Bodigue wanditse igitabo yise Vendredi 13 a Bisesero kwa 5/13 Gicurasi mu bisesero.
Uri kumva 88.3 City Radio FM, inshuti ya bose.